sometimes Rita zwithu ri songo thoma ra pfa muhumbulo na mbilu. So nda songo ḓi vhudza mmbaisa ma mitotsi yawe atifuni ichirota musi nikule ndisoko pandiko shota miyavana mbuka kandi ya batu mfarele ni lavi.
Na anga uta chikonkisa ma within a second da pando choke arimbudze ni zwori why ni konchite na uri ni yambuna si yambani konjipe arinono bana musi zwaga na ini zofe I know ri nda kochita for no good reason na chia mbilu ya nunda ipaka prison. Oh no, mi yabana, please listen, forgive me.